Patrico, you know this is incredible.
Dani Penolle.
Modoka yabahenze wowe nubakundo zicyo ushaka urabandutisha bihorere twijyanire nkwikundire umanire gusigasire mbo wawe burunzi nakureka sinakuvaho sinzigera mucinyuma sinabikora sinahemuka ibyo mvuga si ibinyuma
ukunda cyane nagutekereza nkarira
mumva nacyo wambura
amafaranga cyangwa se ngo nkabye nyisabe ngo imuburanga ndafuka manka ca bugufi ngira nti nyagasani mubyeyi imana ishobora byose iri ngoma mutwara ukuri y'ingeri zose mama hirwa amwe gusa umukunzi wanjye bashe kubona ibyo mfite mu mutima wanjye ndagu ndasha baby I'm sorry ese ubu koko niko nabivuga njye mbuze ijambo nakoresha ngo nkubwire ko mukunda uzaba sebenandi cyangwa hatriko
Yongera ubushobozi ubumba